LG Swag is fresh upon the keys, man.
Purchase your tracks today.
Envoie Java J Popsy.
My name is Fanu Mode.
Pamanana is a single. Arabanti Pamundi Beso Kamba. Asima Ipagamwa.
What did I do? Billin, billin.
Woo!
Palamina, palamina, kansedede. Come and dance for me. Palamina, palamina, kansedede. Come and dance for me.
Leka tulande na bobe. Bali ya bale mwona bale tila hati jamani uyo. Hapa nomba bale timona tulibabiri. Chikonko chale wakata kumtima kwa tini chimbiri mbiri. Mami teti uwa mfire pokusanga iwe na pita mofingi. Mami ni weo wale mpala mila kumtima kwa ndi kwa liwa daki we. Mami isa pafupi umpele kwa na haki we.
Panta pa mene nenze singo mami. Nenzine karinde. Vena vendo seka, vena vendo nyosa, vena vendo kambati. Wawaona wa usiva peza chikwati. Hapa manja tulipo mili. Watita nyezi mbili mbili. Hapa manja tulipo mili. Watita nyezi mbili mbili. Palamina, palamina kansedede. Come and dance for me. Palamina, palamina kansedede. Come and dance for me.
Mami sinezo ziba ati nzaka peza kwa mtu wa mshe munga ndiwe. Ni ya mikache mungu po peza iwe. Zina yako odo ndiwe tandiwe. Au mwandi iwe banapanga. Wanichosa muli ujamani wanifaka mulafu. Au mwandi baby uzaka endela muhaisi. You are my life pali iwe you can do everything. Gena mboni mami ni kuyashire right.
Pata pa mene nenze single mami. Nenzine karinde. Vena venzo seka, vena venzo nyosa, vena venzo kambati. Wawaona wa usiva peza chikwati.
Purchase your tracks today.
Watita nyezi mbili mbili. Hapa manja tulipo mbili. Watita nyezi mbili mbili. Palamina, palamina kansedede. Come and dance for me. Palamina, palamina kansedede.